DJ Skip Up. Zimenishika yo. Mali me pita zimenishika yo. Mali me pita zimenishika. Zimenishika. Tini kenyewe kiko kukito kimejificha yo. Kito kimejificha yo. Kito kimejificha yo.
Pull up. Yo. Pull up. Let's go.
Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, nukivuta. Na mamojo wangu wote swana penda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki. Kikilandi, nishawasha kingine. Kwanza pedi seko inadizi na patu ziene. Ziki kama, tuzivute. Zote ka Shaggy. Zimenishika yo.
Mali mefika, zimenishika yo.
Zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Shaggy. Mali mefika, zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Kikohokoho yon dalili ya kunyongo. Pitisha mori utetisha ni kubo sana. Ivisha matu zgoret, macho nyanya na. Sisema kweli ukiulizo unasema pana. Ti, niki, mevuta unasema pana. Mepi pengine kweni mori mnajuana si. Kuna watu wakajwa mneza kwa sana. I, mekubalika weki, bado mchana. Tiki kush kipas, kwanza kita mkarasi. Kumezo ya jomu, utasikia ni koko franzi. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Na kikundiza ni nanu nikuwa kizi wakisha. Bakinjirani ukukandwa nikuwa kizi wakisha. Na isha mezikuta kwa sana leo amezi wakisha jo. Nikubaya mojo ngori nikumatisha. Nikumatisha. Nikumatisha design bila kupatisha. Kuma kikolo kinare kumele wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Kuma pika luko msafi jome tumatisha. Kukona kamutu nkazuri na kamematisha. Mambo kufanya biriganya bado mematisha. Na kangoma kengine kane ito matisha. Kama ingine mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuma kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Hini ngoma ingine mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Suneza chizi kikimbiza mbuzi ngozi na kato. Sili kumatisha. Pakola mba lolo isha tubo. Kuja skima mojo flani okari wame toka dago. Same kama ingine mbaya unaske vina dunda proyo jagi. Inile mbaya muli kwa mkiongoche. Nilisikia mkionge ikabakini kwa lete ya ini. Ile pitiko na kika disney ya ini. Kikiwa na yo hadi mabonda wapea ini. Ile ya mafans wangu kwa gotea kuwa show. Badu niko seti minilipotea ini. Ile ya jeshi kumatisha. Jeshi choza jini na bado piojo kumatisha. Jeshi regezi
ima mwanda bado ziwakisha. Now share, yes.
Ladies, control yourself now, cause the, well, the youngest mix master is taking over. Skip Up, the official party DJ.
It's a calling from Jesus Christ. Light it up and burn it down.
Dimash,
washa buda cheza na nari ati ah buda cheza na nari nikisima washa buda cheza na nari ati ah buda cheza na nari nikisima washa buda cheza na nari ati ah buda cheza na nari nikisima washa buda cheza na nari ati ah buda cheza na nari
shika jaba shika mtoto dini bablas pige munju kwani nini hola gala dance shike meza shike onanga yani double dance mami do fisika unarada kuna kutu bond yuka nikubenga yuka nikubeng yuka nikubenga yuka nikubeng
new position new position new position yala new position new position new position new position yala new position like is the mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari buda cheza na nari ati buda cheza na nari
rada rada ni gane tuingie ndani juu misiba nime najua uko honi janta ni janta juu dundu ina mata ganja famane wale wa janja kushoto kulia wanachora namba saba wanachora namba saba
shukuri wali ten 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 nasema shukuri wali ten 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 yo katika dondosa natigyal rumbosa
Rumbosa
Yo kifuni kotoshe chupa Katika kalija inamfupa
Paparani toa kutuhi chuma
Hezi waikus nimejipinchuma Mika spread dizi teke karuma Hezi waikus nimejipinchuma
Mlango inabishi wana watchman Juwan awa unawika tutusha Ushaiguswa usikie tukunyora Ushaiguswa usikie tukuoga
Now, here, this
Wanda nikitanganisha shada Nipe
Calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Wanarudi bila to be a sindila Hiyo ni petrolia machine Bless my room kana zizi Nianike hii mattress kama wiki
Ban ban Ibra city shash Chain chain Mali ende round Kitu safi toka south Rasta man water guan D Na wa digida waroro wa kitikita
Mi kani beat na ua
Skip up
Mi kani shash na jua Mi kani vajonya nua Kani sape na fua Gao tui itajua Mi kani beat na ua Mi kani shash na jua Mi kani vajonya nua Kani sape na fua Gao tui itajua
Naiwake Sina presha kani manzi ya mebeba Kani midi itabidi ni mesare ketepa Sina presha kani manzi na kemba Nina tumeneze lala leo mpaka disemba Attitude kama mode wa Kenya Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Dunda leo imeni bamba zo Nikona dema na madia bazo Amenitowa Kenya mo anaishika shika Ameraruwa mbaka shati ya manza kunilamba Ashadai acha kuacha
Put some respect when you mention my name Skip up the official party DJ
Mi kani beat na ua Mi kani shash na jua Mi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mi kani beat na ua Mi kani shash na jua Mi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua
Ni Alejandro, nilihama Dago. Nime buy mansion kando ya pango. Kuna graduation ya boy Vajo. Saini chama na mafisi sako. I love you na madem kama tao. I want you na ma BFF wow.
Me I need a beat. Me I need a girl then me I need a freak. Slim body girl but a bumper be thick. She can handle a man with an 8-inch stick. No oh money, no man, I need next week. Watch out, watch out, watch out.
Me, cani blanco. Me, cani shash na jua. Me, cani version na jua. Cani stepping up the wall.
Simpama kwa migu, kusha mikono juu. Naka ngonya kamonya isanza tukubanju. Kusha geruka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Juu wengi wa huko ndani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka,
shuka. Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame come to rory. Makek zikiisha mura tina to rory. Tukimix na kindugu zitu gorokie. Mina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na katabidi minta city adiwada. Kima uru toa kutu adinkiwa jaba.
Skipper, the official party DJ.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, nabonga tu Arabic, ni nabonga tu nangeli. Ya waroro amekamu, amekrom ka bakteria. Nataka tu nilewe, ni bebo adi maeria. Kadeli ya kusere tu, napongi tu ya maria. Shikisha njugu na bebe tei ni kachok. Hapa mindo sponsor, mindi yo the host. Piga dot, piga chok, na makwila na matost. Kibash kiko lit, kime anda tu kubani. Kiu miguna, miguna kam, baby kam. Zama denzi me nice, ome anda tu kutan. Kawa genge zimeshika, ni kushuka na madam. Nina taifika 8, no nisikie tu kutam. Kata kutu towa nyege, punguza mahanjam. Kukudenja kuwa manga, tunapenda vitu tam. Na kama we ni fisi, kama laenda kukross yo. Seti kish, kende chain, most, most.
Shuka na madam, julu bang, kanigan. Luka iyo plan, kurueng, doni ban. Kame stand if pedi, kuna mresh, asha wet. Kame set your ready, suna jua, wendo next. Kame mada penga, suna jua, hini case. Kanada emoji, kuna aja ya kutis. Anada iko nyagi na machesa za makres. Anacheza kunguni na sijui kanipes.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Lojo, lojo, na napenda tu masonko. Masonko, na nakaka loko. Loko, na mina die international. Nasho, nikule hata kana macho. Macho, na hii beats ya pacho. Pacho, chapa kitu toka jasho. Jasho, tuambio kama kanjo. Kanjo, nararua kama Rambo. Rambo, na mindo nyundo ka guambo. Guambo, uye dem ni mpoko. Boko, uye dem ni mpoko. Boko, tako fai nako so hot. So hot, uye dem ni mpoko. Boko, uye dem tu ni poko. Boko, uye dem tu ni poko. Boko, uye dem mako soko. Soko, uye dem tu ni poko. Boko, uye dem
kwenye IG mafoto akichocha tukilambe mangoso anajifanya gababi na hana dojo cheza ngoma cheza wimbo
bure bure bure
isi grandpa ila fimbo
ni ule ule ule
goro misipige imbo
ni ile ile ile
napiga lugha yangu simbo
shule shule shule
seti kitu yeah, pa bas ndo nisikie vipoa poa kani ganji tu majona ya kutoa yeah nisikie poa kani ganji tu majona ya kutoa yeah don't checking in my spot 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 around the jungle spot 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 yeah she fine yeah she so hot
who you damn Tony Parker Parker who you damn Tony Parker Parker who you damn Marco Soko Soko who you damn Tony Parker Parker who you damn Tony Parker 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 Parker
okay. Wait a little shot, be a little sort. Call me big boss, banjuka bila force. Yeah, go and up toss. Me starry from the sauce, too much sauce. Pull up with the horse, I don't wanna floss. Your hoe been in jokes, now she wanna dose. Maybe overdose, jabba on my jaws. Inhale with my nose, smoking never pause. Savage with the rose, coco let her moto. Beat in a joto, me starry sees a soko. P.S. yo poco, shida kwa mapoko. Kidole kwa mapopo, kidole kwa mapopo.
The original party DJs. Skip up the official party DJ.
Who you damn Tony Parker? Parker, who you damn Marco Soko? Soko, who you damn Tony Parker? Parker, 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 Parker. Who you damn Tony Parker? Parker, who you damn Tony Parker? Who you damn mama soko?
Now hear this.
This is a blazing new joint. It's a calling from Jesus Christ. Light it up and burn it down.
Kwani neje bado jaskia tati. Tingishizo mara matia tati. Mikono juko napenda matia tati. Right, left, atati. Kwani neje bado jaskia tati. Tingishizo mara matia tati. Mikono juko napenda matia tati. Right, left, atati. Sinapenda vile mudo na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rata nisha soma. Ba dodo tutututu puwa buona tuona eh. Madi niku wezuli the swali mutu. Hapa kila mutu kona kutu. Shike wako mi shike wangu mutu eh. Acha kipusa basi minku busu. Atika mtu zitoke tu dance ati shoke. Na usiogope mdogo tuziondoke. Mkate nsake npate njote. Na ihadi koste miwasha ninote. Na kuwaga fete duende tuendete. Sharp kama shete. Tejipambe zitete si. Leo nisikia kwa mami. Kama tuka watoke tuwa kule kinguari. Na bado kini jenga shaba. Kwani neje bado jasikia tiati. Tingishizo mara matia tiati. Mikono juko napenda matia tiati. Right, left, atiati. Kwani neje bado jasikia tiati. Tingishizo mara matia tiati. Mikono juko napenda matia tiati. Right, left, atiati. Atiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiat Wengine chaki ati ni ngware mdogo mdogo nikipiga bag kamsupa kaka kam kaka deka hak kaka de ni mpige maji mbake cheko jack mdogo mdogo tukichaki movie ya Snoopy Dogg chaki kwani niache bado just yet yet tingishi zuma rap mat yet yet mikono juu kuna penda mat yet yet right left hat yet yet kwani naje bado just yet yet tingishizo mara mat yet yet mikono juku na kwenda mat yet yet right left at yet sirapenda vile mtu na yoyoma si kama gode vile na kuchoma
now here yes shasoma
kwa kuona tuone
Skip up. Girl, what you capin' the gun? Me na penda tu zo tuta. Stack para zakos.
The official party DJ.
Anezi baby girl, what you capin' the gun? Me na penda tu zo tuta. Stack para zakos, akireja reja. Me na penda tu zo tuta. Anezi baby girl, what you capin' the gun? Me na penda tu zo tuta. Stack para zakos, akireja reja. Me na penda tu zo tuta. Shoto na chachisha Ochungulo familia badilisha Mini Rastaman Natoka Saudi Mr. 8 songs ime washika Nairobi recall 911 Imure uku jijindi anawateka Anezi baby girl Watoka pande gani Mina penda tuizo dhuda Nastaki para zako za kireja reja Mina penda tuizo dhuda Anezi baby girl Watoka pande gani Mina penda tuizo dhuda Zako za kireja reja Mina penda tuizo dhuta
Nikulambe kama puru Nicheza kama guru Nitoke mele yako kini cheki kwenye mbulu Na tetemesha jiji bila loni ya faulu
Kasnipata kubole ni nimu ya mabule
Na baby ni nadamu ya shaka zulu Na shikwa na malwezo kitingisha kulukulu Machali wala ngata na mademu wa buruburu
Wote wanataka tuku hama kitu suru
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda Kaza watana shati ni kufika bei ya dhuda
Skip up
Ndizi inapenda dhuda imevimba Pepete yo kitu kama kimachine gun Takupiga tombstone kibatista Dictate iyo haga kama Hitler Bampa yako nyuma inakaya bima Nilidhani ata umeweka filter When you painting girl kaka mila Body yako ni ya rim si ya fielder Siku izi muna nita Alejandro Jama anapenda dhuda Light skin, BBW wako handle Ochungulo, tuko lit kama candle Itabidi wameanza kuwa humble Siku easy man, the standard zili double
Now, share this
Kujani, kujani
Wase, wase, sina stabile na ze Wase, wase, rusheli juu mikono tu Wase, wase, dushke gafika di maju Dago, ready for W number 2 Wase, wase, sina stabile na ze Wase, wase, rusheli juu mikono tu Wase wase biskaka fika di maju Dia go 24 1 0 mina hope what the one 1
Skip up
Mina hope what the one 1 0 mina 1 0 mina 1 0 mina 0 mina hope what the one Nyumana na kazana ndo ni rejoil the plans 2 Nazidi kushikilia my 2 Nitwa gengo mambaya zote ziko big tunes 3 Zipika kuzote koma 3 Naziki bomba sano nazari kwa 2-3 Inia wase wa number 4 Kabiria ndo mtaani that's where I'm coming from 5 Nasta kuna ma big 5 Sini madambi wanna die kuni hype 6 Kawangwa 6 Kawangwa 6 Kawangwa 6 6 Kawangwa revolti 6 Ukipika 2 mwazi ni kosta in the mix 7 Ushetke place in it to heaven Nisenyo kona peace uko jaba out of 8 Tangu ni made class 8 Nilipendo sana na mademo kani like 9 Mademo deni wa mine Nihopenda wate kuwa hate in your crime 10 Mini morio wa bed 10 Nilimodi sega 0 ndo nasikia seye do hero Wase wase simnasika vile nase Wase wase rusheni chumi kono tu Wase wase duskaka fika di maju Dago ready for W number 2 Wase wase simnasika vile nase Wase wase rusheni chumi kono tu Wase wase duskaka fika di maju Dago ready for W number 2
Wase
wasesi najua huni nani mini mkadu kule boy wakambi flani mistari kali nilisho zipaka rangi dagoret ukonjo taani haso daily hapa najo kuchai kwa kijani kuna hadi wachawi kukuketo kuna watu na vipaji I wonder kuna jenda mbali
wase wase si mnasika vile nase wase wase rusheni juu mikono tu wase wase tusikia Afrika dima juu dago ready for W number 2 wase wase si mnasika vile nase wase wase rusheni juu mikono tu wase wase tusikia Afrika dima juu dago ready for W number 2 andi kawarasta mi wanza gadrr andi kipata pato mori Mingotia gadr, sina kawasa dinyo le mi wata gadr Na kani ngoma juye mic mi waro gadr Sana sana nyupenda kakukula kidr Yusana sana yufanya gani bonge madr Mamodi wangu ka, wate ni wasoma r Wanaga mambo ni wase wa metulia gadr Na kani nomo takwata jomo fonyo madr Cheki design kani madem mi wakuta r Shika kwanza kijamu kise dikele r Kisivuteka, yoteka, yote zende r Wase wase simnasika vile nase Wase wase rusheni juu mikono tu Wase wase tusikia Afrika dima juu Dago ready for W number 2 Wase wase simnasika vile nase
Skip up the official party DJ Wase wase tusikia
Afrika dima
juu Pelika na rada na wapelika na rien Pelika na rada na wapelika na rien Pelika Kili kanarien, kili kanarada na wapili kanarien, kili kanarada na wapili kanarien, kili kanarada na wapili kanarien.
Kenge la bunda,
si,
pula. Tu le
Locally accepted, internationally approved. Skip up the official party DJ.
Chika yoyo kamata kamata kamsakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunye toso na juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Awa ukuta kongu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mboro plani hapa. Piga punye to akikaza kani dry ata. Sorry flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingu ikani ngale ata. Christoph Rogadan dani ya hima.
Eleke na ring, eleke na ring. Kiki wakamun peleke na ring. Kiki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwanza ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki wakamun peleke na ring. Kiki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Garika Steph ma 3 pointer 2 Sifani Stephanie wangana yangu tatu Jidoti zangu wanga roundi Tatu tatu Mukogo bigi mini mruyo Miupiga kibantu Tingalingaling Cool bella ring Na mindo bell ringer Na wapeleka na rieng Tuma pin mejipin na makoro Na kapenka na ninyonya mbu Ohoro wakwa Mwendo wakwa Inanifanya nisike kushika matakwa Izo zakwa Chezi kufakwa Sekondari ya kushika hata sama mamu
Mbi wa muranga na githike tobo
Kudizungu kama kwanza ngomongo
Kwenye pedi wako lingo leo meno Kwenye pasto hivyo shoda ndopea neneno Sizi mwoga inje isi majambosho Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo Hapa kuna za ponye tutango leo mbengo Nisha pita na kademi kapedi mapengo
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man peleke na ring Kiki nyanyo peleke na ring Mango kwa wakifika basi peleke na ring
Niko ring na vifuata niwa Zimeshika na vifuata niwa Kwa the ring uyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man peleke na ring Ziki nyanyun peleke na ring Mango kwa wakifika basi peleke na ring
Niko ring wachapienga yende chain Mkoba yako minisha afanya main Alidai ni msese juu ya fame Nikamtoka akiwalai juu ya risto ya game Zimeshika ring flani zimebondi
Akuna nyanya akumbena sinidondi
Umahuru ya gedo pigwe soki Genge lawa genge apa tutakoki Utoko apa nta kununulia poti We check out astukia nina ploti Remix na disi ya noti Fule njugu andisi yetu manjoti
Peleke na ring, peleke na ring Kitu wakaman peleke na ring Ziki nyanyan peleke na ring Mango kuwa kifika basi peleke na ring
Niko ring na vifuata niwa Zimeshika na vifuata niwa Mwanda ring uyo bwana chakuma
Yes
Bwana uya chakuma
Kwa kitana badu ya
Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
Wa mabimbo, zimenshika, zimenshika kama zero. Kila 420 natinga kilo. Nikiwa ombito napenda nginyo. Weak spot yako ni kwa shingo. Unapenda probox ama limu. Chagua moja, leo ngeze
fiu. Skip up the official party DJ.
Banana, ninayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Ako fegi na mandomu, anasiti na madamu. Lapa kiwa ndani ya zone, kutuko na tuma don don don. Lana dandi andai, ura ura don don don. Lana changi angwai, uya uya don don don. Lana kazi angwai, uya uya don don.
Nyungula, pigwa mate shikadia mapepe jumana. Apepeto apakato uyu unguna. Kakishika nikatune kadukuma. Ai ai, akia mungu taisukuma. Kora saba minadai, iyo uduma. Iyo uduma.
Banana, ninayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Piga kuni akiwika design unasimamisha uko duda ni manguna wamejaza tukibuda tia mimba kalinuka juzi akikinga duka na kayanda kakodoko kiparaka mabuba jambu wakaguo sijipate na mbua daru watarua na manjikiza maduba shikisha na rege ikubebe kambuda msupa mauta amejaza uko duda
banana skipper unabakana hapo nyuma nasidika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upanda. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Kishamba na watibu ni kolo liondo. Na mifuko zikipona para za livondo. Ndani ya brachi ni ya mati ana majirongo. Kabalun kupuliza ndo kajua ni kondo. Zime nice niko aire na kashuga momo. Nilishiba na kutipu mali za chiromo. Oya duka wakifunga tunafika soko. Njulu bang nayo nayo akipiga domo.
Nakapele kambanyu nakapiga maosoro. Nakaroli ya baruti ndani ya kikoro. Nakachuna chuna fudhi bako za ugoro. Navenyeka na kunyi nakanika soro.
Waki ya chafudhi kwa sabuni za makoro. Kao na wajama.
Now here, yes.
Hey, anything miss, I do it gladly.
You been down, I've been down. You been down, I've been down. You been down, I've been down. You been down.
Locally accepted, internationally approved.
So then you are on the place.
Skip up the official party DJ.
Yeah. Conscience. So much.
Love it when you make you suck my bumps like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. Thing get so tall and tough like a wall. Love it when you make you suck my bumps like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, fit for me, what is up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey,
anything miss I do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender.
Pingin na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo. La mimboko, maka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down, kudondosa.
Kwenye umajite, banga miudai, miudai. Miu penda na penda. Chako venye uicheza. Nga miudai, miudai. Miu penda na penda. Figa fire, ni dangerous. Miudai, miudai. Miu penda na penda. Benda fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda na benda. Miu penda na benda. Miu penda na benda. Miu penda na benda. Miu penda na benda.
Niko kidali yo shamba na tunamboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na rieng. Nizituna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitana
kofa chapa chapa kichapa na chapa.
Kwenye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Luku kwa shaki nduku luku kam fiku jani ni kupige mabiboko pale Instagram katatisha na kimboto vinyo na wakesa mina penda mangoko mangoto malokol siko kwa mbosho horosho madiva zime budi nani kuru kulamba mururu fika ndono jia kote gurugu
fika kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa penda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na kutama vete na miudai miudai miupenda na
penda na
penda na penda na penda na
penda na penda na penda na penda na penda na penda na penda.
Original party DJs.
Okay then.
Follow DJ Skipper, the toughest on Instagram, Twitter, and Facebook. Skipper the DJ.
Shamane, vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita mwaga range. Mange uso, metepo, nita samandane.
Mangwai tuko high high. Limore cheki vile pungi mesimama. Niko bridge, niko on samahani. Mbichwa kibao, tokea jogizani. Ziwake sana tu, dare hama fine tea. Zikishika unawai mshikaji.
ndani ndani kwa ndani mamanzi. Meditation marinating the formation. Cheki vile wanambao kia tumbati. Mamdemu wana wine kwa mikaki. Ona vitu zinasonga maskani. Tingi tingi cheki sianda fiti fiti. Digi digi wana bam digi digi. Ati sutu mi akusha
kikushu. Watu get a taco three for a big taco. Watu get a taco three for a big taco. Watu get a taco three for a big taco. Watu get a taco three for a big taco. They say I'm getting money. Talk to devil, my Bugatti. They say I'm getting money. Junshamba ya di Ferrari. Ni siko ndani yani.
Adicho coach rada gani.
Siku izi masomo stress. Labda tsome taichi. Walai mademu itu andandu. Uwafiti tanviti. Nairobi hakuna manzi ya bure. Labdo does na BBC. Rap yako Mr. Mbui. Kani ya Kenya u Dubai.
Skip up the official party DJ.
Weza poka zamani.
Tumejua tu ni nani.
Oya 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 oya. Eh mazi jiki kwa za sisi. Kwako itila kusako ina dila representing. Uruja kuja kuko kwa marunyaru. Tumekuja sabana liko gangu. Tumekuja kuja kisha. Tumekuja kwa pele kanale. Kabisa.
Itila kusako ina di area representing. Tumechill kwenye belt tunaseti. Sia tinini ya manini ni kumedi.
Ah, loki ni ya kimonyeski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Ah, Mbogini ya
kimonyeski. Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wa sinilandi.
Skip up the official party DJ.
Kwa lidani hii nipongia. Kaze, akaze brayo mpenda manyonyo amechill tu kwa best. Konyagi jaju kasi doha tu chase. Geto ni ya wa super joe so tingisha na yo pace. Ukichekia kina linda.
Oya, oya.
Doba zade makufu.
Oya, oya.
Sako ni hiti lafu.
Oya, oya.
So stretch izo mapaja tuka.
Oya, oya.
Itila fusako ina di area representing. Tumechill kwenye belt tunaseti. Si ati nini ya manini ni kumedi.
Ah, loki ni ya kimonyeski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Ah, loki ni ya kimonyeski.
Mbogi ni ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si uka mtu kuhosti. Ah, hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechill kwenye bez na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya, katelo, aimanshi kalejo. Sijaitisha already ya shato wa leso. Sijamburuga na ashaanza kunego.
Skipper.
Mbogi ni ya kimonyoki. Tila fusako ina di area representing. Tumechill kwenye belt tunaseti. Sia timini ya manini ni kumedi.
Ah, loki ni ya kimonyeski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Ah, loki ni ya kimonyeski.
Mbogi ya kukula moturana kunywa supu. Umanzi wa fine wale wenye ni wa supu. Mbogi ya kukula tumegombere na njugu. Hapa ni maluga na kuto watu makutu. Niko loki chaparara chiza na mutaratara. Juzi alikula sara. Akamdisha tu kwa Laura. Sinaba buruga tunamboki pale rounda. Mbogi ni ya kimonyoski.
Tila fusako ina di area representing. Tumechill kwenye belt tunaseti. Sia timini ya manini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadanta tunakitoka. Tumbo kuhadite hakuna kuchoka. Ni kuhika tu.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Mina rap na speed ya kono kono. Na rap na speed ya kono kono. Mina rap na speed ya kono kono. Na rap na speed ya kono kono. Demo na wine na speed ya kono kono. Na rap na speed ya kono kono. Mina rap na speed ya kono kono. Na rap na speed ya kono kono.
Uyo nyonyo ako fine ana wine tu kwa line. Madrinksi ni mawine cha muhimu ni uhai. Madem ni mewawai walai tumbo karai. Marem konya karai. Madem na kanao matime za makarao. Madem ni makarao wame nishikaro. Kwanza ule karo akiwa ndogo ndogo na haka. No 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 na speed ya kono kono.
Skip up.
Mina rap na speed ya kono kono. Na rap na speed ya kono kono. Mina rap na speed ya kono kono. Na rap na speed ya kono kono. Mademo na wine na speed ya kono kono. Na rap na speed ya kono kono. Mina rap
rap na speed ya konokono. Na rap na speed ya konokono. Mi na rap na speed ya konokono. Mademu wana wine na speed ya konokono. Wengine wameiva wana haga nononono. Wengine wamekata kuna adima momoso. Nipe mic ni reform na psych. Misi Sonko lakini na deal na mic. Sina nganya na bado na roll na bite. Sivai kuchi na deal na night. Mina rap na speed ya konokono. Na rap na speed ya konokono. Mina rap na speed ya konokono. Na rap na speed ya konokono. Mademu wana wine na speed ya konokono. Na rap na speed ya konokono. Mina rap na speed ya konokono. Na rap na speed ya konokono. Tenga moja mbili na skill zaki mbili. Speed ya konokono na haga nononono. Moshike ya koro tunabambadi wa koro. Shotke ya roro na kikombe ya keroro. Sauti ni nyororo inashika mbaka roho. Mistari na walisha rap na wakil.
It's a calling from Jesus Christ. Light it up and burn it down.
Mina rap na speed ya konokono. Na rap na speed ya konokono. Mina rap na speed ya konokono. Na rap na speed ya konokono.
Kaiko fiti basi guza minyo. Ka imeshika basi wata kinyo. Kaiko fiti basi guza minyo. Imeshika basi
tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pupa. Mini na kipaji na drum na bambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato mepisha. Sura za mababu mazizi na tisha. Na kama wezi moni tabidu na tisha. Ikusi na tupa siyezi fika bei. Eri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole ma baby. Mazili waiwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Adukia mini Mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha dizina lipuka. Itamori usashweze nae kaboka. Piga mori dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako joy na tisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Pumbuza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomla pamika. Upo ndede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila tak. Kama ni noma, yute basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma yute basi noma. Only one dealer wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Nina washa koro na mambanga mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya na donda. Babe wa babe, kama ni mesonga. Kama 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 nimesonga. Usidunge black juu black joto. Wana piga nduru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na pipa jina drum na babika. Kenje imeja.
Oya 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 oya. Mi uneza nita katilo amu uneza nita kwa kumbuki ni Kimonyoski. Tila kusapa inadiri ya representing. Na ukena nikikidai ujua nimejikopa oya. Ukena na inadiri ujua kuna sota lala mpeja leo. Sidiyo kabisa.
Kenje imeja. Skipper. Kenje imeja namba za mapedi. Kifua imeja moshi ya mafegi. Na wambie imeja nimesema mdeli. Sema mwambia imeja anifike bei. Na desa ukunjei. Na pesa misipewi. Seme tuji nice, tuji nice, tuji nice, tuji nice, tuji nice, tuji nice, tuji nice.
Now hear this.
Tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na pipa, jina drum na bambika. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa.
Locally accepted, internationally approved. Skip up the official party DJ.
Tete boss utabaki umelola aluta. Tuko
sing na majam na mafans wako bells wanagoza aluta 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 lompaka aluta 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 dreamishika aluta 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 lompaka aluta 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 dreamishika aluta
oya washa tukibanzi libuke kasadam tunyanya tuna gang tuna kaka taliban muteka ni fan pewe cake tuna jag romo sewe na madam asifote babylon switch position kaniendesha kanisan kesho ntaenda kanisan fana give me permission call polisan tajipata aga kan nina damu elivakan kunitako liharam shoot to the sun si lazimo kwe na gun fanya sele uko yang chora stories ama kwang stick to the plan nikolo
Skipper the official party DJ
Pate bass na ma boys tume chill tunakata mizinga aluta na my name on the come na na tunakuanga grima aluta na ma wete the boss utabaki umelola
now hear this
na ma name na ma fans wako bass wanagoza aluta 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 lompaka aluta 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 zimishika aluta aluta aluta
Na ukitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up, hands in the air, I say get up, put them up everywhere, go get up. Everybody get up, I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but then I take it, so I take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I'm bigger 10 years, you may well watch out below. Some of them are hate, cause of how we keep it real love. It's just the one I be when they look into the mirror. Sissing you my killer, 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 killer.
Hey, Kasapunyu, do you bless me, grow Kasapunyu? Do you bless me, come from Kasapunyu? And you bless me, I need no. Come out with you, I need to make it right, you know. Oh, you're left.
Don't mind me, me, need no stay. Oh, you're left. This way you gon' find me every day. Oh, you're left. I may not care what they say. Now you're left till they put me on the grave.
Who keep the camera on the mic is a Nicodillo. Who ni kubaya buda ni kungorillo. Who ya to andula was a teki nyonginyo. Who ya teki nyuma was a teki morinyo. Atu kombezu, tunatoma tukichana. E vibe ni kusawa tunacheka. Meditate tukicheki wasitana. Polisi wana kuja kusumu wadu mitana. Oh bring it, kama unanoma buda basho neza bring it. Kama ni biashara pia uneza tui bring it. Kama ni kasupa, so bring it. Tuna you have a stick of the gala bring it. E toko zona buta supa tu. Poco ahí era legal mucha tú ese fue hoy si hasta super tú vascani no mama dana
casapuño do you bless me negro casapuño do you bless me capo from casapuño and do you bless me nanino come out that you want to make a party you know oh you're left
don't mind me me in a stay oh you're left this way you gon' find me every day oh you're left I may not care what they say can you let you they put me on a grave hey
nintendo tagore
daga daga daga
nintendo tagore
Tukawa show wataipata soon Jumping chance from July back to June Engineer tani tap chapa tune Jurandi kayole imefika kasabu Fire burn bread a wagwan T-Dot Papa Jones ni man bad man And one time for the fam and all the pretty shorties Hey y'all what a bam bam
Skipper the official party DJ
Hey Kasapunyu Do you bless me negro Kasapunyu
Oh, you're left. Oh, you're left. I don't let you go.
Kika complain na kajongeze wazeze Shika ziko kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
Legeza, legeza,
mam
Legeza ki unani pekeje,
pekeje
Legeza, legeza,
mam
Legeza steak ni pekeje,
pekeje
Legeza, legeza,
mam
Legeza zigo ni pekeje,
pekeje
Legeza, legeza,
mam
Legeza diaba ni pekeje,
pekeje
Pekeje, pekeje, pekeje
Pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje
Pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje
Pekeje,
pekeje
Wanabebo na ubaka no maskuta Ile bako ya makaji mino gaskuka Kauka spe Kitisha na paka mafuta Kakijiba nikachapanisha na ukuta Nikachape adi kachachisha kwa mbuta Ulegeza zigo ni banju mando mifuta Winga kwangu itabidi umeikumuta Makejani weekend lazima utoe form Na mamlei na wakilani
Skipper the bom-bom. Official party DJ
Ise uzembe na lazima iwaweze Kabilka complain na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Gai, 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 gai 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 gai
Legeza Legeza
Mam
Legeza ki unani pekeje
Pekeje
Legeza Legeza
Mam
Legeza steak ni pekeje
Pekeje
Legeza Legeza
Mam
Legeza zigo ni pekeje
Pekeje
Legeza Legeza
Mam
Legeza diaba ni pekeje
Pekeje
Pekeje Pekeje Pekeje
Pekeje
Pekeje Pekeje Pekeje
Pekeje
Pekeje Pekeje Pekeje
Pekeje
Skipper,
yeah. The official party DJ. Nimepata kwamboka hani shia dwe Like the way you legeza easy till I wet Like chapati geuka wanna make you sweat Wanna make you leg over when I put it out Sasa tumechechisha sema pekeje
Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Pekeje Ise uzembe na lazima iwaweze Kabirka koblein na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Gai, 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 gai,
Legeza, legeza,
mam
Legeza ki unani pekeje,
pekeje
Legeza, legeza,
mam
Legeza steak ni pekeje,
pekeje
Legeza, legeza,
mam
Legeza zigo ni pekeje,
pekeje
Legeza Legeza diaba ni pekeje
Skipper, the official party DJ.
Kama jona, sikatai kutumwa ni nebe na kanyaga Ataka kuna njebe, ata upandeje, tawezi fika heaven Lazima we na Christ man, kigeruti
Odi wa mta, ukona dream ya kuwa star Haiwezi meka umeka, pasi ya mka Focus bile inafa, kanyanga na uchapa
Wala
Kima bolisa kuyebo it If you don't talk, don't eat And everybody want a good life, don't eat
Kanya, kanya, hey,
kanya gala mika
Sana I say
Ukibili
Bati do na connection DSA
Sister
Umetamani sana kusle
Bati na kuwa ngumu
Check by day
It's simple Samson 19105 They want this the lamp onto my feet So atakuwa giza na check in fiti Nina mwanga siti shiki So nakanyaga with confidence Najua order kisema iso competent Uliza Jacob is the evidence
Ata ikuwe haduna
Kanyaga la mi
Tafu tata Tafu tata Tafu tata
You keep dancing.
You keep dancing.
He keeps dancing. playing new music right here, right now.
Skip up.